Rufa.
Nauliza why kitaskwizi wana wanara wana mind hadi picha lizo posti Instagram women lie hila pesa niyo tamu wendelea kuchukia tumbona utatia adabu hata usipojibu ila ndo shakusalimia sina roho kama yako weza kuna kuzimia chukwa tano chukwa bia na ukishindwa nitalipia na kwenye show leo utaingia mwingine hata nijui ila anasema mimi ni adui sijui nini anapata ila hiyo hainisumbui ndo maana nasali kila asubuhi sijechoka kwa paka siku kage ukaga chui why you wanna hate hi hater kisa kimpe keep my money on the way.
Na mi ni mtoto wa ghetto washikaji tukibol wana hato na beba chesi ndo itantoa kwenye ghetto kichwa na iwezi toka mentality ya ghetto mwana tuje hata kuona na ila na hato hiyo chuki wamekupandikizia bastu gonga dislike ila mina gonga glass tu siri hazikai vifua vya gym that's true likuwa na mwona D kwa TV na beat za lufa nyingi zili hit kila street saivi niko studio na kula blunt na yangi and it's all about love, it's all about peace bas tena mambo ya kizini tuliza kichwa chunga sana unapozini kazini utonguza picha hata mkazie sura Mungu atanipa mkato wa kila siku hata mfiche sani muda kula
why you wanna hate? Hi hater
kisa kini